bantwana besikole fundani ukuhlonipha bantwana besikole fundani ukuhlonipha bantwana besikole fundani ukuhlonipha Wakungenje sisakhula thina umuntu omdala ubaziwa ingane zisamazi umuntu omdala ziyabheka phambi kwabantu abadala ziyaqhagana ziyaqabulana phambi kwethu sibadala thina sisakhula nasebekhulakhulile babemazi umuntu omdala yisho kade nihambisana nentombazana ngokubona abantu abadala nanishiyana engathi anazani Bantwana besikole fundani ukuhlonipha 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 Bantwana besikole fundani ukuhlonipha